Is my story sad but true about a girl that I once knew? She took my love and ran around every single guy in town. Hey, hey, whoa, 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 whoa. Some people, what I'm telling you, say I gave away a bummer, run around, suicide. Yeah, hey, whoa, 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 wh